muvubuka nkulamusiza webaze Katonda yakuwangaza ekiryewo ne wange kyekiriyo naye guma nywereza ddala kali mukaako kolina abasinga tebakyalina okusirika kwowulira si mirembe buli muvubuka kaba agamba najjawezi n'asomesa omwana buli gwenkabirabira kaba ensefunze yokwenkanakayo ndowooza okunnyuka amakangalekerani nkoze ebbiri asaba ttaano landirojaswama n'akameeza kammanja n'omugagga swama nze binsobedde waka ne mu kibira abinsobedde nze binsobedde abinsobedde waka ne mu kibira binsobedde binsobedde oh, oh. Muvubuka lindako okutulugunya munno ne bw'omusiba ebbanja sasula muvubuka tomala gasaasaanya nsigo bulamu bwe bugagga kozesa okupiira yonjo mwoyo gw'omuvubuka kukume agali awamu gegaluma ennyama najjawezi n'asomesa omwana buli kwenka birabeera kaba ndowooza okunnyuka amakangalekerani nkoze ebbiri asaba ttaano landirodi aswama n'akameeza kammanja n'omugagga swama nze binsobedde waka ne mu kibira abinsobedde. Be so bad, dear.